mwe vana dirwi ya Amerika hiravuji Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ya Amerika muri kurikira kuri FM 104 ndibice bitatu kigali mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com kuvuga rwacu rwa Facebook ni vewa radio yacu hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nange Jeanne Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku tabi n'ububi bwaryo ikaze mwese kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende ano Kampala Uganda.
Ndiyende mkitagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mwene ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tutizijwe rya Amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 ukwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa n'abo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Sabakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahanga kishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababajiza umwanya rero n'uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari i Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, itariki ya 31 ukwezi kwa gatanu. Mbere yaha rero, iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uzira itabi, twe rubanda rusange dusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
urukundo cyane nyine nyuma yo kugaragara ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bifata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jyewe agatabi karanjohera
akoze cyane ikindi kintu kubwira umuntu ikintu tugomba kumenya cya mbere ni uko itabi ribata ntago twamubyaba cyane kuko yaryize cyane cyane yari ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peya gurupe akabisanga yarikoresheje yarinyoye ariko kubera ko aribata cyane umuntu ntatukwereka tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura ari mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo nitabwa uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge niyo cyantera ikibazo reka kintere impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banywa itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubungubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo ntasomere itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutemera itabi icyo kintu ntigishobora kwereka ko uri gutemera itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko umuganga we atanga imiti kandi umurwayi wenda atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi se twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nange ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutyo naho ubundi atabiretse funziye nk'ibyo bamubwira nina kumuza karimo ariko none amahirwe menshi nuko no kubyago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'umuhumekero indwara zo agatadeta umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
Tubitaba twumva ko ari ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi abaduhaye telefoni zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi reka twakire kwitonda Jean Pierre uranyumva
karame
urahagana he
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kirehe
yego mumeze neza Kirehe
ewa ni Kirehe turashima Imana kabisa
nuko nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
yewe icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu baba batarinywa kandi ikindi harimo igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange
hari uretse igitekerezo wifuje gutanga hari ikibazo wifuza kubaza
icyo nabaza uwo mutumirwa nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika cyane cyane nk'ababaganga icyo nabazaga murakoze
urakoze cyane kwitonda muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre
akoze cyane yabanje kubisobanura nyine umwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe byemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuryama gutuma undi yagira ikibazo niba ari mu kora nabi niba ari mu mushobora kumutera ikibazo wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa ariko hari itegeko imitambiro kuitegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabitanga gushyirwa mu bikorwa niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego polisi minaroke mu turere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe ku buryo niba ari nk'aho wahitamo kunywa wenyine ku ruhande atari nkwesheje abandi ni itegeko nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva
aya mategeko ariho urabivuga ese arubahirizwa kuva abantu basabye hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande banywera itabi mu ruhame hafatwa ingamba izo ngamba kugeza umubona zubahirizwa ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute
yego ku urabona itegeko ko rero no kubahirizwa n'inzira ndende kubera ko abantu bakoresha icyaha igihe kirekire ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko nibura ubungubu navuga ngo ubundi umuntu waba wabwiye ko kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama ariko ubungubu abenshi kubera ko babizi ari itegeko atavuga ngo nihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita amusengero ita bita knowledge accident practice kuvuga ngo ubumenyi ukubifata no kwishyira mu bikorwa kuba abantu babyumva
ubangwa akije na umenye baramuzi ko twabivuga buri gihe uko byumva cyangwa akicirudini na babibona ko twapabangamye haracyabura akantu ka practice kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko nanone ntabwo ubuze utwenda umuntu wese tumanyanye ikaba aho tuyamaha tugukunde cyangwa ngo ino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahantu ukavugira abantu benshi nko mu tubari mu isoko hose nzi ko hari umuntu utumwe niba bakeneye abari umwihariko ariko ni Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ko ariko ubundi Kigali abantu bamutabibara ariko ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi tukamenya no muri bare turaho bazazigiye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara mu ruhande kandi n'icyavuga cyo muri taxi rwose ubwo navuga ko bitunguranye ko narinzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birashoboka umuntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda ayinyweramo itabi mu muhanda na saa sita imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko byo mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera ahandira aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuze ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Seriya Mungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi mu karere ka Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masisi hari mwuka kibungubu
mwuka nani ntambara tu n'ubwoba nta bindi
ntabwo mwabashije gutora
ntabwo twasize biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo twe akarere ka Masisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twatora
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe birimo gucikagurika
ndi hamwe mpagaze ahantu hamwe ubu bishoboka ko ari inzu yaba imeze nabi
ngerageza
nari ndi kuvuga ni mbese ubundi mu mategeko itabi ryabagenewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe nini wacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenahumba ngo ni ibiyobyabwenge numva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe musobanurire aho
ngaho reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye Masisi muri Congo niba ntibeshye cyangwa
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gukurikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye kumenyekana na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano
bakabaye wenda babishyira mu bikorwa natwe banangarutse ku ruhande rw'u Rwanda bihinga itabi ntagubundi hari ingingo y'itegeko kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iyo ngingo yashaka kugira ngo tudashobora kutagira abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishiye ngo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gucuruza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigurisha ariko nkunda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikorwa ibikorwa nk'ibyo hariho hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turarya iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho tugira ati bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyahera ubutaka bwahingwa nk'iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko nko muri bumbwe niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu tuvugira amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi itabi turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabishyikiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ibyo guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko ari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikintu nta muntu ujya guhinga wenda bakavuga ngo se kuki ugiye guhinga itabi wahinze ikawa wahinze icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ukiraho ndabica ndabakora oya bahita birozota bikaba bidasa nabi bijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone noneho twakira kagabo vincent uratwumva
yego ndabumva
mwiriwe nyibiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano i kigali
nuko i kigali se hari abantu bari n'abanywa itabi
kigali barabinywa cyane ahenshi akenshi ahantu haba hari abatahuye abantu benshi ahantu mu mabotike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze itabi ahita anywera aho mu by'ukuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngewe mu by'ukuri ndashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa kigali bajye bagerageza wenda niba na rimwe barinywere ahantu haba bihishe ariko hari umuco utari mwiza kabisa utari mu bantu bakangirira hafi y'abantu niyo birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
kandi ni iki gitekerezo ahanini nasanga yambwira abantu nyine bari bakujya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi rya bitabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari abariryamo ubugoro hari abari zundika mu kanwa hari abari nywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo niba umwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda Nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonye naho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumura ibyo byotsi bagatumura kuri izo nzira karengane ibyo bibondo mwababwira iki muri uyu mwanya
ikambere no kubamenyesha ko hari ubugizi bwangu cyari kicano turinywa twakunda kumva umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza ibyo byamufasha cyane kurusha ikintu cya kabiri ni ukumenya ko kunywa itabi mu ruhame uruhame ni iki ni abantu barenze umwe ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo ye kunywa itabi uruhame ry'abo bana be ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko byose abimenye aravuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi
ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akagabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika telefoni zabo ntizirimo gucamo neza umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugeze mbata
ariko cyane ibyashatse byerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika ubwo uko kuba ziri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka bigabanyuka umubiri ukagenda ukiyubaka ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora umubiri ukiyomora ukiyomora ukazagera aha ukajya mu buzima hari nk'urugero iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe na nk'amezi cumi n'abiri bitangiye gufata umwuka muzima kumenyera kuba udakoresha itabi muri make iyo uriretse umubiri urongera ukiyubaka nta kibazo
ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa nibakurikize inama ndumva bizabafasha dusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara turi kumwe komera cyane urahaganaye uri Igisagara
ukomere nawe ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda
ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo
ikibazo ngiye ngo mbaze uwo mutumirwa itabi turibona mu byiciro bine hari iryo banywa bacishije mu rushinge biteye urushinge hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu cyo bita amashara ino hano mu Rwanda noneho hasaba na ririya bita amasogeri biriya by'abacuruza mu butike ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine niko yose atera indwara ese ubundi umuntu yabwirwa ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara
tasimbe hano itabi uko yari kutubwiraga n'itabi muganga
ngomba avuge itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye ibikamba ikigereti ariko kwitera sinarindije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye ntabwo nayandi ko itabi naryo baryitera ariko ubwenda birahari ariko byose nta gisigaye yagira ingaruka ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi ikintu ngomba kukwibutsa abantu ni uko abantu bavuga ngo kanaka kanya itaba imyaka 25 ko ntacyo yabaye imibiri y'abantu igira imirwanirize y'uguhangana n'uburwayi butandukanye
umubiri w'umuntu
hari umuntu ushobora kuba atekereza ugasanga umubiri yawe cyangwa ariko ntabwo yicyaba biba ariko ni ukuvuga ngo iyo ushaka kugira ngo yerekane ko ikibazo kiriho bivuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu 20 n'5 bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakasa nk'aho bagizeho ikibazo ubwo ni 18 babiri ntibagire icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagize ikibazo ariko ntibivuze ko hari 18 batagize ikibazo cyangwa abandi 15 bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba byagaragayeho ko bibatera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko cyacu tugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa akaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi ataza ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
ibi kibazo ni ibihe bimenyetso biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara nadusobanura ibimenyetso bimuranga
okay reka agusubize umva biterwa n'indwara umuntu yarwaye dogiteri ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera ku itabi cyangwa kuri rimwe rwa iruhande
nk'uko nari nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi ni zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibi byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imiti hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 n'3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.8 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri Y3 akadomo radio yacu vewo akadomo com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adrese yacu ni vewo radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcelle
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ndakwibwe cyane
ndirabo abatwumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko gishobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi ni kuvuga ngo iyo bavuze itabi uwo muntu yakaba yumva urupfu kubera ko abantu bigarika mibare nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba itica abarimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho nabiriya mibare iteye intege. Ahangaha rero nkaba ntagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ari bata umuntu kurya ibikoreho bikaba intambara. Ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'ipolushi n'ikibangira niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi cy'ubwacu rero uvuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere wabyo nshaka ko ako ariko ari uzi kudusobanurira. Hanyuma ikintu cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi riri mu cyatsi ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga nk'umwana w'imyaka y'imyaka cumi n'umunani ntiyemere kujya muri karori yo muri karori ugaragara ko hari umwana bafata irangamuntu tubibaza nta kundi sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byangombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo nkafurira amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaro. Murakoze ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umubiri munsi y'imyaka runaka akeneye gukoresha itabi nta narindwi bakayizamurika rero abantu mirongo itatu kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya fantiferusa kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Yego urakoze cyane Masere, reka muganga agusubize.
Yego
muganga mwasubiza Masere.
Icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuze imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'ubuti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru areka kumusa nk'umukoreshere muri guni nabyo ni byose leta yashyizeho byo kuvuga kudakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kugeraho tuvuga ati umwana mutabe mutuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane naba ari mu hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotini iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotini risetazi akayakira ukamenyera. Niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye. Ibyo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigize mu ruhare. Abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya ibyo bikaba undi mugane kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya tukwiye kubimuririnda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka. Ibyo byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twabigira. Urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC muri 2012 itabi byari kuri 12.8 hafi 13 ejo bundi muri 2021 mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukashobora kwikarenga uri igice kimwe bivuga iki bivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wenda ntawamenya n'igikomere tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri kabiri byageze kuri gatanu hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze niko nabivuga.
Hara kano Marcel yara komojeho wavuga kuri ilia nikotine isanzugiwa mngitabi nikati isanzugiwa mngitabi chango se nikinu bonjera mo iyo valedimo kuri kore la munganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora ku riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu tibaza
reka dufate itari ya kinyarwanda rimwe na kimwe ubu bya bintu bita nk'ubuvumberi bya bindi bishata mu nkono bya bindi bikeka ko ejo atari byajyanyije mu ruganda ni ukuvuga ngo rero itari naryo rigira ibintu bizamo
hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bahagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu
ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za rbc ntabwo bisaba ko bikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri rbc nubwo inzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi mu Rwanda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera agakemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amategeko ni ukuvuga ngo ibyo byose turabivuga ariko ni ukuvuga ngo bisaba inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bakoreze hamwe wenda nk'umusante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikiriye cyangwa rukora aya mabwiriza ariko inzego zose yankunda gutanga urugero kuri covid zo bundi iki kintu cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu vuba haje n'inzego zose haza polisi haza umutekano haza abasirikare inzego zose zaravuye kurwanya covid niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho nk'itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko bakubisemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo niyo tugahuriza hamwe tukagira icyo ikora tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya covid ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura Dagema muri Centre Ville
nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndetse mbere cyane mbona nuko komedi iguma ari komedi kuko tuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'ibyo ingende hanze yasubije
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areke itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areke itabi gahoro gahoro turaza kubigaruka mu kanya rero ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo Innocent none watwumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa kibazo
cyo tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi ntibimeze nka covid disney kubera ko covid disney cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishize muri commerce rero ibintu byose bamaze gushyira muri commerce aba hari ababihereza ariko bikagire kandi abantu bagafa bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango omba bisha bigorana ariko nje kwishyira itegerezo mfite kuko itabi twarifatanye nk'uko ari cyiza kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubitsinda ntikiki kibaye komere twese tubashyira mu mitwe y'uko kwigirwa kure ibyo bageza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce ntikinjire mu kwacu imaze kwinjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batunge imiryango aca baha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa urumva ko haca baha uruhande rumwe ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba kwica rero mbona umwe ngo twahagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwa
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki
wamfizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo icyo kibazo
zirimo aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
yakoze cyane hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamure amagara aho ikijyanye no kuvuga ngo barice nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika ntahagarike tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kurihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa kuko ushaka kurihagarika bakajya mu kwicuruza by'amagenda kuvuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kuritaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kuryegera kutaryamamaza no gushyiraho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihurira hamwe kugira ngo barebe ko twabagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndabavuga harimo hari ukwica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye ni ukuvuga ngo bityo wakwicara hamwe bwa minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushake ikintu dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bizitamo bikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati hari undi bushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruka kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibihugu bya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku gitiki aramutse ashatse kureka itabi ko nabwo bwa buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba bayenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu unywa itabi ushaka kurireka, mwatubwira nk'uburyo yatangira? Ahandi ashaka kuvuga, sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimbuka umunsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho, n'inama mwaduhigira n'iziye?
Urakoze cyane. Urumva nyine ubundi umutana bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo. Nivuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bibahumanya, bakaba hari uwanyoye byinshi, hari uwasomyeho gake, hari uwasomyeho agacira, najya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye gake urembyeho gake, uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati njye rwose nahita numva rwose nzi uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Kuvuga ngo niba yanywaga itaki cyangwa se amazi y'isegereti 20 ku munsi, akagaruka kuri 15, akaza ku 10, agasa nkaho yimenyereza, akanahiga umuhigo ngo ziti umunsi nariye 5, ziti umunsi nariyoye, akongera kwibaza ngo nshya ko ntariyoye nabaye iki. Murumva ni nko guziga muri waya bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu ntunywa itabi uzagerageze cyane cyane wirirwa umunsi w'inyungu rero ikintu kibi urebe ko hari ikintu bubi, hanyuma nugaruka wongere ugute wite ngo wacetinge wishimire ugute nabiretse kandi nta nicyo nabaye. Nibyo ngo niwe navugaga ngo niwe muntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda zikomeza kurikora kandi wumva ryica? N'utubazo twinshi cyane. Ati ntibakariretse, ati yewe amafaranga we, urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Niko bimeze, bituruka ko arega urumva itabi ryatangiye kera mu mico yabo yo kuyibanda bika nko mu Kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera gitari bisa nkaho bibayemo. Icyo kimwe cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye. Umuntu wajya gusanga no kwireka nako kubera inganda zabyungukiyemo zishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abasa, niyo mpamvu bagira bakavuga ati twebwe amasezerano yo gucuruza ni muri twatwe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi, ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye aba ndenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga. Ariko noneho icyo bibazo dusaba twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare, ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zitemo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazibigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri uribuka ibyitwa za sosha za zitebwa ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baramo agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi, urabona ibyo bita electronic cigarette nayo yahabuye abantu akakareza gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa ababi bita abafirimo, ariko byanze kumve ukaba unyoye nikotini ikakubata naka kandi ka electronic cigarette kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe. Inganda nazo zifite uburyo bwo kugira ngo kedere hangane n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutukuraho umugati, reka dukomeze dukoreshe amayeri dukoreshe dukomeze buriya
Reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwaho nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngarukamwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganye abaganga?
Nk'umuntu
waba agerageje yagira akavuga ati nari ndetse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite centre za psychosocial centers bishamikiye kuri RBC, hari kimwe cy'Ubutare, hari centre Kizere, hari na centre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bavuriramo igihe kujya, ariko hari ugufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko ibi byose ni inzira ndende tugomba kugenda dukurikiza.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi igira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga, basanga inzoga banyweramo itabi, ushobora kujyamo ugasanga harashyizeho igihe dukora ikintu kijyanye na inspection, ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Shimira nabo twari kumwe muri uyu mwanya, abafashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukavusi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze, naho ubutaha.